dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye SN Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turahamye kuri mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
SN Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cya none cyihariye impaka zimaze iminsi ku ngingo yo kwemerera ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka 15 y'amavuko bakabonetse imbyaro. Umushinga w'itegeko wagejejwe mu nteko ishinga amategeko mu minsi yashize, ariko iwutera ishoti. Itsinda ry'abadepite ryari ryatanze umushinga rivuga ko abari hagati y'imyaka 15 na 18 bari ku kigero cya 92% mu batwara inda z'imburagihe. Iryo tsinda rikavuga ko itegeko ryemerera abafite imyaka 15 kuboneza imbyaro waba umuti ku kibazo gikomeje gutera inkeke cy'abana b'abakobwa badafite gutwara inda z'imburagihe. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mu Rwanda mu mibare yashyize ahabona muri uyu mwaka igaragaza ko inda ziterwa abangavu yiyongeyeho 23%, zavuye ku 19,701 mu 2020 zigera ku 2023 mu mwaka w'2021. Abarwanya ibyo kuboneza urubyaro mu bana barabishingira ahanini ku myemerere n'umuco nyarwanda. Izo ngeri hafi ya zose murazisanga mu kiganiro dusangire ijambo. Turumva n'inzobere mu buzima bw'imyororokere icyo zivuga kuri ingingo bahaye ikaze. Depite Frank Habineza ari mu ba mbere bashyigikiye uyu mushinga w'itegeko.
Umushinga mwiza kubera ko uzakemura ibibazo byinshi bitandukanye twabonaga nabyo muri sosiyete, cyane cyane ku rubyiruko, kubera ko tusanzwe tubona ikibazo cy'abana b'abangavu cyangwa se abana bato batwita inda zitateganyijwe bari bayiyongereye cyane, ndetse tukanasanga benshi bagerageza no kuzikuramo, ndetse bikabatera kubura ubuzima bwabo bakoresha uburyo bwa gihanga cyangwa se uburyo butari bwo kwa muganga bashakisha abantu batabifite ubumenyi bwa muganga kubafasha, benshi bakabura ubuzima bwabo. Nubwo bagaragaje yuko ku bana bagaragaye ko batwite izo nda ari 92% bafite imyaka 15 kuzamuka, ariko hari andi makuru batatubwiriye kuko twamaze kumenya yuko n'abana bari mu myaka 13 nabo batwita, ntabwo ari 15 gusa. Kandi iyo biranagaragara yuko n'abana batangira kujya cyangwa se bahinduka kuba bajya muri za gahunda z'abakuru za buri kwezi no ku myaka 13, kubera ko abantu basigaye barya neza basigaye batangira kujyamo no mu myaka 11, 12, 13 bakagira ngo iyo ari imyaka 10 uko abana bajya neza nyine basigaye biza vuba buri kwezi bakajya muri izo gahunda. So je nari mfite icyifuzo nasaba nyakubahwa perezida w'itsinda kuri iyi ngingo ya kabiri, aho mwasaba ko byaba ku myaka 15 nibura bajya ku myaka 13 kuva ku myaka 13 bakagirwa uburenganzira, kubera ko n'ubundi kuva ku myaka 13 baratwita kandi biba biragaragara nuko mutagaragara kirahari. Ndashingira ko nko mu gihugu cya Moldova babitangije ku myaka 13, ndetse n'ikinyamakuru European Parliamentary Magazine ni ikinyamakuru cy'abadepite cyo mu gihugu cy'u Burayi nabo barabisabye depite batandukanye yuko nibahubwo zatangira ku myaka 10. Ndafite kopi yacyo kuko byagaragaye ko abana basigaye bakura vuba. So icyifuzo ni uko serivisi zo guhabwa bano bana zamanuka nibura zikava ku 13 kugira ngo abana bashobore kuzagahura n'ibibazo cyane cyane birimo no kubura ubuzima nk'uko turimo kubibona.
Ibitekerezo bya Depite Frank Habineza kuri uyu mushinga w'itegeko ariko bihabanye kure n'ibya Depite Eugene Barikana kuboneza urubyaro ku bakobwa b'imyaka 15.
Iyo tugeze mu gufata icyemezo, hano baravuga gufata icyemezo umwana w'imyaka 15 murumva ko yitwa umwana. Dufite mu yandi mategeko twa dufite imyaka y'ubukure, ubwo iyi myaka umuntu afata ko umwana ashobora gufata icyemezo, haba icyemezo cyo gukora cyaba icyemezo cyo gushaka hari amategeko dufite kubera urwego rw'abagezeho imitekerereze hajya gufata icyemezo ku bwisanzure ku buzima bw'imyororokere nicyo cyoroshye cyangwa nicyo gikomeye kimva icyo gikomeye kuko birari umuntu aba ari ubuzima bwe kurusha kujya ku kazi kujya ku buzima ni nkumva nshingiye ku yandi mategeko dusanzwe dufite nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku miterere y'igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana ku gihugu gifite umurongo usobanutse njye numva uyu mushinga ufite ikibazo akenshi itegeko riza rifite ikibazo rushaka gukemura hari ikibazo dufite aba 99% kuva kuri 15-18 ni ukubera kutagira ubwisanzure icyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere cyangwa ikibazo ni ikindi aho ntitwaba dushaka kwepa ikibazo dushaka kugendera ku mahame y'abanyesi nabo batangiye kubonamo ko ari ibibazo mfite ikibazo rwose bikiri imyaka 15 ku mwana arabakiri umwana abakirirwa ngo yifatire icyemezo ndetse hari bagenzi banjye banabuze batatu no kuri 13 ubwo murajya no kuri 10 kuko imyaka y'uburumbuke mu Rwanda isigaye itangira no kuri 10 ubwo noneho ukubira 15 kuki bitaba 10 hari mugenzi wanjye ubwo atari ku myaka irateye ikibazo niba hari bagenzi bacu batangiye gutekereza batari ko wareba ibyiciro by'abantu ukuntu ubuzima bw'imyororokere bufite bwakurikiranwa bwabungabungwa si byo byaba bifite agaciro icya nyuma ibi birari ubuzima bw'abanyarwanda bose ngiye numva itsinda rwose mwarimu ukwiye gusubira mukajya ku baturage mukaganira n'abaturage kumva abanyarwanda icyo babivugaho mukaganira n'amadini yose mukumva icyo babivugaho noneho mukazagarura ibitekerezo mwabikusanyije mukaza gusaba ishingiro ry'uyu mushinga ngiye rwose numva mfite ikibazo rwose sikiyiki ishingiro ry'uyu mushinga kuko numva ntabwo numva ikibazo kirimo gukemuka nonaha
depite barikani ari mu murongo umwe na depite christine mukabuna n'abandi
nanjye rwose uyu mushinga w'iri tegeko ntabwo mushyigikiye ndawurwanyije rwose nivuye icya mbere kibiteye ni uko igihe twaganiriye kenshi kuri iki kibazo abantu ntabwo bigeze bemeranya na byo abenshi wasangaga harimo impaka bitarangira bitageze n'aho bigera wita rero itegeko ryahita riza gutya ngo abantu barayitoye mu by'ukuri ndetse mbona ko hari icyo byari bimaze ikindi ni uko igihe twaganiraga kenshi n'abatanga serivisi z'ubuzima twagaragazaga ko n'abantu bakuru mu Rwanda iyo bagiye gufata iriya miti yo kuboneza urubyaro haracyarimo ikibazo kubera ko abantu 20 bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti nta muntu ubakorera kontrole na kurekisame zihagije buri wese afata umuti ujyanye n'ubuzima bwe ugasanga akenshi baragira ingaruka kugira ngo ibyo bintu bikosoke baraguhindurira ati tugukuye ku rushinge tugukubise siterile yakwanga tuguhaye n'urupfu tuguhaye ibiki n'ibiki ugasanga uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufata abana b'imyaka 15 tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bazajya kugana natwe bameze bati ikindi cya kabiri abantu basambanya abana ubundi akenshi bafatirwaga ko babateye inda none rero bazajya babasambanya bakubita iriya miti ubwo se ntitubahaye kuraje yo kugira ngo noneho basambanye abana ntibazamenyekane akenshi bamenyekane ari uko abana bakwiye abantu bagatangira gukora foro bakubata imyenda yo gutera hanyuma icya nyuma ko nshimiye imiti bayiha abana umwana akagenda akajya mu busambanyi yafashe iriya miti ntazasama n'ibyo ibyo bizagenda bipfa
tumaze kumva kivugwa n'intumwa za rubanda ko umushinga w'itegeko wasabaga kwemerera abakobwa b'imyaka 15 kuboneza urubyaro ntitwahagarariye aho hari izindi ngeri zitandukanye bwana jean claude ngisineza avuga umushinga rw afite gahunda ya masenge mba hafi na mukuru w'abakobwa barwana inkinga z'imburagihe mu bangavu
biragaragaza nkubwira ko ntibikeneye twatangiye kwakana wari ufite ibibari biri hejuru mu gihe cy'imyaka itatu ubu ntabwo ari ufite ibibari biri hejuru kugira ngo wari duhereye n'igihe twatangiye muri 2017 umurenge wa karoti biba mibare igera kuri 19 y'abana bajyanye mu mwaka umwaka wa 2018 abazamutse ngo itatu umwaka wakurikiyeho 2020 babaye 2019 ubwo twatangiraga gukora tujya muri komiteri twifasha ba masengeri abo kuba abakobwa 2021 imibare yatangiye kumanuka kuko iyo mibare yaramanutse igera ku bana 19 batsinda izo mibare nabwo byari bikiri kujya mu komiteri ejo bundi rero imibare yasohotse ya raporo yagaragaje ko gukoresha komiteri mu pakeri yatugaragarije yuko abasabye indazimbo
Thank you. neza nuko batagira wenda imyaka yo hasi bagarukiraho twenda tuzagaruka ku myaka runaka baravuga gusa no kugeza ku myaka 18 ngira ngo buriya nuko abantu wenda batanasoma n'ibitabo wenda ngo banareba amabwiriza abantu bagenderaho buriya amabwiriza tugenderaho mu gutanga serivisi zo kuboneza urubyaro ubundi amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima avuga ko izo serivisi zigenewe abantu bo kuva ku myaka 15 kujyana hejuru muri make rwose bisanzwe kuvuga ko muri rusange ishami ry'umuryango w'abibumbye ryemera ko umuntu ashobora kubona urubyaro imyaka 15 ajya kujyana hejuru kuko burya no muri serivisi zo kuboneza urubyaro nibo bantu baha serivisi ni nabo n'uburyo n'ibihugu biheraho bivuga tese tuzagura imiti ingana gutya y'ubwoko runaka burya bareba cyane ku ngingo iyo ariko ku bagore bafata nk'abantu b'igitsina gore kuva ku myaka 15 kujya kuri 49 noneho ku bagabo nabo bakavaho ku myaka 15 kuzamura bakaba nabo bashyira mu gihugu cyapangwa serivisi zo kuba guhosha udukingirizo n'izindi aha rero byumvikane ko buriya koko mu bijyanye n'ubuzima cyangwa mu bijyanye no kwa muganga tutagiye mu by'amategeko cyangwa tutagiye mu by'imico kuko burya umwana umuntu w'imyaka 15 kujyana hejuru aba afite ubukure mu bijyanye n'ubuzima ku buryo ni nacyo wenda nk'abaganga niyo batwigisha tugenderaho umuntu uri munsi y'imyaka 15 nuvanga bari mu bana niyo bagiye kumuvura muvura ku baganga b'abana cyangwa bamushyira mu bitaro bakamushyira muri serivisi ya pediatri ariko buryo umuntu urengeje imyaka kuva ku myaka 15 kuzamura ajya kuvurirwa muri medicine interne mu bantu bakuru nk'umuntu mukuru kubyo nuzaga imyoroke rero ishami ry'umuryango w'ibyo gifata ku buzima rikabyemeza ko uwo mwana washobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro hatitawe ku mico imyumvire na politiki wenda z'ibihugu bitandukanye.
Abadepite bari bazanye uyu mushinga w'itegeko bawushingiraga ku mubare utari muto w'abangavu bagenda batwara inda zitateganijwe. Icyo kibazo bakavuga ko gihangayikishije, namwe mu gukora mu nzego z'ubuvuzi mubona gihangayikishije?
Nibyo koko iki kibazo cy'abana batwara inda z'imburagihe b'abangavu bari munsi y'imyaka 20 koko giteye imbogamizi kuko usanga n'imibare igenda yongera umwaka ku mwaka. Ndetse ubwo wenda n'ikitera imbungenge cyane uko imibare yiyongera ahubwo abantu bagenda bashyiraho ingamba bakora n'imishinga ndetse bashyira n'ubufasha muri gahunda zagombye gutuma ibyo bitaba, abana bigishwa bashyirirwaho serivisi zo kubaha amakuru, bashyirirwaho amatsinda y'ibiganiro ndetse n'ibigo bitanga serivisi kugira ngo abana uko babe batashobora gutwara inda bagira amakuru abone na serivisi. Ariko bigatera impungenge ubona umwaka ku mwaka imibare igenda izamuka, aho usanga mu myaka 5 ishize imibare yagiye iva nko ku 15,000 bikaba bigeze mu mubare wenda 20,000 buri mwaka igenda izamuka. Kandi kandi imibare navuga ko ari mike kuko ni imibare tuvana mu mavuriro, abatwenda ntibagire mu mavuriro cyangwa wenda ntibyizamenyekane, nabo ni benshi kurusha abo ngabo tubona muri raporo.
Ababyeyi se bo bavuga iki kuri iyi ngingo? Aba nabo dusangira ijambo yabegereye.
Mbona bakagombye kuboneza urubyaro.
Gute?
Kubera ko baba bageze mu myaka y'uburumbuke ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwara inda idateganijwe cyangwa akandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina.
Abavuga se ko ahubwo baba ari uguha icyuho ubusambanyi abo ngabo wababwira iki?
Aho baba bibeshya, ahubwo kuba ari ukurinda abana kugira ngo bataza kuzahuriramo n'ingaruka nyinshi.
Hari aho uzi ibyabaye?
Harahari.
Gute, dusobanura uko byagenze.
Hari umwana bigeze bafata ku ngufu afite imyaka 13 aza gutwara inda idateganijwe, ariko kuyibyara byaje kumuviramo ibibazo byo gupfa.
Kubwawe rero uko gute yaba yaraboneje urubyaro ntabwo biba byarabaye
cyane?
Njyewe nitwa Uwineza Celestine. Ariko mu kuringaniza urubyaro nubwo twaringaniza ni uburyo kugira ngo tugendere ku itegeko, ariko mwakagombye gushyiramo akantu k'agahano cyane cyane ku bana bari kwishyira mu busambanyi. Noneho n'ababyeyi nabo bafite abo bana bakabasha kubaha igitsure, bakabasha kwigarura mu murongo kugira ngo nabo nimba umwana afite umubyeyi utabasha kumushyira kuri rinye ntabwo azamenya ngo nzabaho gute. Hari igihe tukurikiza ababyeyi twebwe ubwacu, ahubwo igitsure nakagombye kubabonaho icyo bakagombye kumana ahubwo aribo bagikora. Nta kuntu ntabikurikiza
uko mbyumva byo uko leta bitekereje, ahubwo ndakeka yaba yarakerewe kubera yuko igihe ni iki kugira ngo zanda zitateganyijwe babana babashe nabo babashe kuboneza urubyaro mu buryo bwihuse. Kukubona nago wakumva ukuntu umwana imyaka 15 ashobora kuba yatwita nawe abakikeneye kurerwa ariko aboneje urubyaro byaba byiza kurushaho.
Yego. Hanyuma se bavuga ngo baba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi, wowe urabyumva kimwe nabo?
Abo ntabwo tubyumva kimwe. Nubundi utanabikoze nubundi ntabwo babura gusambana, azasambana ariko nankurikiza izindi.
Wowe urabyumva ute kuba umwana w'imyaka 15 yakwemererwa kuboneza urubyaro?
Kubera ko ibintu by'ubusambanyi bikabije cyane muri iki gihe mu rubyiruko, icyaba ngombwa rwose kuba yaringanyiza nta kibazo kubera ko byamurinda kubyara rwa rubyaro cyangwa se kubyara zanda zidateganyijwe. Ariko iyo yaringanyirijwe urubyaro birashoboka ko bamushyiramo agapira karengeje imyaka 3 gusubiza hejuru, bikazaba ngombwa ko azagira imyaka 21 y'ubukure akazabyarira igishya. Njye niko mbyumva. Uwabitekereje yabitekereje neza, ahubwo bazanonosore neza iryo tegeko kugira ngo rizagire ibyo rikumira kubera ikibazo kiriho muri iki gihe cy'abantu kabije ibyaha by'ubusambanyi gufata abana ku ngufu kubigisha kubona za prono utuntu nkudo twishye cyane tujya turushukashuka abana bikaba byabakurura mu ngeso mbi z'ubusambanyi bakabyara cyangwa se bagatwita zanda zitateganyijwe leta ariko ikwiye kugerageza igakumira icyo kintu hakirikare wongeye mbona muri make baratinze gufata ingamba batinze gufata ingamba uko urebye nka wena nka 20% by'urubyiruko abeshi bafite amada abandi barabyaye ibyo ni ibibazo bigenda biteza leta ikibazo hirya no hino mu gihugu
dusangira ijambo kandi yabajije intiti ziga muri kaminuza uko zumva ingingo
ngende ndumva iyo ngingo nta kibazo ko ku myaka 15 n'ubwo umwana bari muto gutwara inda zitateganyijwe bizana ingaruka nyinshi ku gihugu ndetse n'umuryango muri rusange ndumva rero kuboneza urubyaro kuri iyo myaka nta kibazo
bamwe bati u Rwanda rwaba rugiye kwigana imico y'abazungu rutaye umuco warwo aho ngaho ho urabyumva
oya ntabwo ari uko mbyumva ntabwo ari ugutuma umuco
abandi bati waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi
n'ubundi se ko nabwo babikora aho kugira ngo babikore inda bazikuremo zibahitane nge nahitamo uko baboneza urubyaro
ubundi umwana w'umukobwa w'imyaka 15 dukurikije uko ibihe bigeze naho igihe kigeze aba ari umwana muri iki gihe umwana wize neza barimo wajya muri cycle superieure cyangwa se arangiza cycle inferieure urumva rero barimo abamaze gusanajijuka mu bijyanye na itite ariko akabazamo ko ku bijyanye no kugira ngo aboneze urubyaro nge ndumva nta kibyo yabibangamiye cyane ku ruhande rwanjye kuko donc obstacle cyangwa se imbogamizi bishobora kumutera ni byinshi kandi icyo gihe mu kumutera rwe ntago afite ubundi buryo bwa kamere no kuresista uburyo bwa ustinase yanze noneho utilisation y'izo materiel artificielle inumva ko ari uburyo bwiza nabwo bwaza bukaba insati bukaba bwafasha wa mwana w'umukobwa hari na intere ku gihugu muri rusange society ya Rwanda numva byaba ntacyo bibangamiye cyane kuko inyungu zirimo ni nyinshi kuruta uko babireka inyungu zirimo nuko bizarinda wa mwana w'imyaka 15 bamaze kugira imisemburo y'amahormone bayazamutse wa mwana ashobora gusama icyo gihe rero umwana niba w'imyaka 15 asamye ni umwana ukiri muto nabagize umugogoro agize sharije kuri famiye imurera mu muryango hajemo ikintu kitateguwe na wa mwana we kugira ngo future yiraguye kugira ngo umwana w'imyaka 15 akomeze agire ubuzima kandi umwana w'umukobwa tuzi agaciro ke muri iki gihugu nawe ari mu bafata ya mbere kugira ngo iterambere ry'igihugu rizemo niba rero bana babiri batatu bane batanu icumi mubare runaka babyaye bakiri bato bakiga muri rusange iterambere ry'umuryango iterambere ry'umwana riragoye rirabangamiwe n'igihugu muri rusange kigize umutwaro kandi ikindi nanone cyiza kirimo indi nyungu ni uko ngo abaturage bariyongereye demografi koma abaturage babaye benshi kwavuga ngo gusa tuzakomeza tugume ku mutwe kuko nanone urajya gushimangira uwo muco wa mwana aragenda nagera hariya arareba ya televiziyo arahura na ba bantu baje basuka abana bafite amafaranga abamushukishe bya bintu n'ubundi bya bintu muzajya kukubuza ibibera mu ngo n'ibipangu by'abantu ujye kwigisha umuco wigise no muzo mu gipangu buri umuntu ugafunge televiziyo kandi televiziyo ni sheni bari kanari niba DSTV yarabyigure ngo abirebe ibyo rero nabyo muri rusange tugiye kubireba mu buryo buri globale cyangwa donc societe yagutse dusanga ntacyo bitwaye cyane ntibibangamiye umuco kuko nabyo biri muri apati y'iterambere aho bihe bigeze rero tugomba natwe kugira ibindi bintu twadukura mu muco wacu
inshuti bakunzi badusangira ijambo muri iki kiganiro twagombye kuba twabanye n'abanyamadini n'abanyamatorero ariko ntibyadukundiye uko imakazi zakomeza naho tuzabaha ijambo nshimiye cyane buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ndabashimiye kandi namwe mudahwema kudukurikira ndagira nti mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mwumvaga Radio Busa nauta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumiza kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose